tutiye chivoke tukuti dente tanso kuno nyeza kumusajja ngono nabadde akola mu nnimiro y'omu ku batuuze mu kitundu kyo mu bitundu ebyekyalo ekiyitibwa ekyekideke ekisangibwa mu ggombo ye Kayira ku bigambo okuba nti ono aliko omwana w'obuwala ow'emyaka ena gwakakanyeko n'aluka bw'ati amusobyako n'oluvannyuma n'aluka mutugumbula n'amuta kigambo okuba nti ku kyalo kino ekyekideke wabaddewo embeera enzibu oluvannyuma lw'abantu obutanategeka abagamba okuba nti baalumbye amaka agataata ne maama ne olwoka batandika okubatematema mu mbeera y'okudduka okwetaasa ne baliko omwana emabega olwo omukozi abadde akola mu nnimiro kwegakana ku mwana ono ow'emyaka ena n'aloka bw'ati amusobyako n'oluvannyuma n'amuta omwogezi wa poliisi okuva mu kitundu ekyewamala ayitibwa Lameka Kigozi agoziganyizaamuko naffe n'aloka akasa bino byonna kyokka atubulidde nti okunoonyeza ku nsonga eno kutandikiddewo mbagirawo
buno obukambwe bwonna yabuzza ku kayumba akookubiri nga kano kabadde kafulamu era mukozi munnaabwe omukyala nakanjako Ruth nga temera mu gy'obukulu asatu nakanjako naye yasobodde okwemulula n'adduka naye mu kudduka yalese omwana wo w'emyaka ena emabega omwana kati omugenzi namuwayo Janet wa myaka ena omulumbaganyi ono omwana yamusiseyo mu kayumba n'amukulula mu kasuuli n'agenda naye era mu kugenda naye omwana yamukozeeko ebikolwa eby'ettima oba omwana ono yamukozeseza oluvannyuma lw'omukozesa n'amugwa mu bulago n'amutuga n'amutta abadde amanyiddwa okubanga akozesa ebiragalalagala era kiteeberezebwa nti okuva mu mbeera neyeeyisa bw'ati enjaga yabadde emutuubye ku mutwe